Urahebuje urakomeye imirimo yawe iranangaza bikandenga ntari musayo ibyaha urasayura nari mu mwijima ukomeye Yesu uramurikira nari mu mwandu uteye isoni ufata ukuboko unkuramo umunezero wawe ubwo nari niyebye niganyira mbese niki cyambuza kuguhisha ishimwe ryawe
wagiye ndimo ngutuye amashimwe ikubera umubavu mwiza uhumura neza kuko nawe mu isi no mu ijuru ukwiye amashimwe atari wowe
korera mara iminsi yanjye yose yo kuba kwanjye nabisi bose banyitambika sizakuvaho sizahwema kuvuga imirimo wakoze mbese niki cyahuza kuguhishimwe ryawe yabari Kena kwambara ubusa no gupfusha ibyo byose na nakimwe cyambuza
kirindimo ngutuye amashimwe ikubera umubavu mwiza uhumura neza kuko nawe mu isi no mu ijuru ukwiye amashimwe atari wowe ishimwe ryawe
Shimmer, 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 shimm